Bombe. 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 Bombe does not go down, girl. Bombe does not go down, girl. Shaba, shaba, shaba. Bombe.
Ah, hey. Ukigogo na bombe na we. Ukishalewa mabinti na wewe. Ukilewa unakwenda paka chini.
Bombe does not go down, girl.
Unapandisha mashetani.
Bombe does not go down, girl.
Ukilewa unakwenda paka chini.
Bombe does not go down, girl.
Bombe does not go down, girl.
Kanywa pombe kupitiriza kachanganyi ya kaya. Kapitana moto sheri, leo mambo so sawa. Aji nani kamwaga pombe yangu?
So mimi, so mimi.
Kalopoka demu wangu.
Ana ukimwi, ana ukimwi.
Kumbe pombe.
Anainama, anainuka.
Nasema pombe.
Anamshika, anamvuta.
Kamata iyo.
Kumbe pombe. Anainama, anainuka.
Nasema pombe.
Anamshika bega kisha wanaondoka. Ukigogo na pombe na we. Ukishalewa mabinti na wewe. Ukilewa unakwenda paka chini.
Bombe ndo zinakudanganya.
Unapandisha mashetani.
Bombe ndo zinakudanganya.
Ukilewa unakwenda paka chini.
Bombe ndo zinakudanganya. Bombe ndo zinakudanganya. Bombe. 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 Bombe.
Ukinywa pombe kunywa taratibu.
Taratibu.
Usitake kuleta maajabu.
Maajabu.
Wazalendo wa pombe wapo kule. Ukiwataka wafatire. Hata kile kidogo mgawane. Kama vita mpambane. Anataka usiku tule nyama.
Na mishikaki mekata.
Kila siku usiku tule nyama.
Potre ambaye.
Kumbe pombe.
Anainama, anainuka.
Nasema pombe.
Anamshika, anamvuta.
Kamata iyo.
Kumbe pombe.
Anainama, anainuka.
Nasema pombe.
Pombe ndo zinakudanganya. Pombe ndo zinakudanganya.
Peace.